onon kettinini fano waɗi studio kalangu yande joyni witere min tawi sappo e joyi nani habaruji e fulfulde hande ni Sumana Amadou janganta habaruji e fulfulde en kalan dow hande nde enen ñalande no ittanande do himɓe feroyɓe leyɗe muɗum en do filo torraji duniyaru ngari joɗi nokkuje goɗo ndiyan toɓi boɗɗum nder gallure ñemede endan en nanan tindinoje hawjiɓe renugol yimɓe so catdeni ndungu sakti enen kal do filo ndiyan ɗan ni dow filo ko darto fande yewtere men pindinol ton en ɗan ni luumo ngo en nawetengo jamaje ƴuwande bonini sanne kodi jan hirte moɗon yerno mbirmi on ni hande nde enɗan woni ñalande ittanande himɓe feroyɓe gan torraji aduna ɗum wonno nogay lewru ndu enɗan noni hande gaari joɗi nokkuje goɗɗe ere leydi men Niger ɗo enɓe keewi warɓe jooɗi gam batti alle torraji Boko Haram e fawari jondi konna wolde ko notoenda Mali himɓe hewɓe no gaari jooɗi leydi men Niger ɗo enɗan ɗum wadde ko fande Moussa Hassane Tefani en habaruji ɗi min pirte fulfulde
fedde hawjino filla feroɓe leyɗe mum en nder ɗerolgol windi wurtini holli ko feroɓe nder duuɓi sappo e jeetati bittiɗi ɗi ɗuuɗi sanne hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ko watta himɓe millioji jeegom e ko deki goni feroɓe gure mum en cukaɓe du ɓuri ɗudde nder maɓɓe fedde duniyaaru hawjine hakke sukaɓe fedde indirade UNICEF wi'i ko watta feroɓe ujunaji hemre e lasoji nayo tawa ɗo nder leydi Niger himɓe ɓe du doggowana kunu Boko Haram tonde leydi Nigeria himɓe leydi Mali ko watta ujunaji woygu du no limte nder maɓɓe leydi Difa Tilbeeri e Tawa ni ɓe ɓuri joɗade sukaɓe tawaɓe nder maɓɓe no tawe wakkati fu nder torra ɓe keɓata jangi ɓe gala du to wala hakkillo fukkingo du walanaɓe fedde UNICEF de jungo nder jungo no gollida fedde duniyaaru hawjino filla feroɓe gam heɓude mosola saɗonna himɓe ɓe fu
non wontiri caggal mundu fawara joni ƴuwonde toɓude illun sappo e nayi lewru juin alarbaro noon wittinde endan nokkuje kewɗe nder leydi men Niger ƴuwonde mawni sanne waɗi bonodayi nokkuje goɗɗe nonni e nder gallude ñameɗ o du waɗi noon hanke ndu o ji ndiyan toɓi deyi noye hani hono himɓe gaɗa wakkati mo ndungu ɗuɗiri honni enɗa ɗum wonno tindinoje ɗe keɗɗen to mbiyeteɗo Boubacar Soumana Garanthié latir kawni horejo faabotoɓe wakkati ndunguji na e ko nandi e ndiyanna nguluji koyte sapeur pompier mo région mo ñamei nani ko haalani bandimin subaka o
Le problème qui se pose c'est au niveau en fait des matériaux
ko ɓuri hewde ko wona no ñiɓire ɗum ni wonno wadda saɗormaji ɗi fu suudu lopal muñeta ndiyam ba seɗɗa nder daroɗo ndiyam du cuuɗi lope ɗi gonano ñiɓe ndenne wakkati warde wakkati fuu sey moƴƴinol nde ndiyam toɓi awƴoɓe loreji no kani paama to tokkiri hana toɓe ji'i ndiyam fuu ɓe mbiyata ɓe naata toɓe ji'i ndiyam fuu ɓe kakkilo nde neɗɗo tawama wuuro mum du wakkati ndiyam woni no toɓa no hani wurto ƴeewa nde ndiyam wala no ilira togom no wara no naata nder ɓaade mum nde ni allah waɗi iɗan naata jomum durwa faddoɗam nde waway nodda sapeur pompier en gara ballira ɗum ndeɗan naati suudu du jomum taƴa hiite kurange nde allah waɗi du ɓoggi kuran cami nder ɓaale muɗum dow ko yaawi no hani noddon ni jelek wara aɗa ɓuggi ɗi
fawara jon do filla ƴuwolɗe ni wadde oɗon andi ley balɗe ɗe enɗan ndiyan toɓuɗan ɗan waɗi ndene bonondaji nokkuje kewɗe en kaali feyitama himɓe mayi nder muɗum ndenene ka ilo ndungu naati ele rewru join du enɗan wonno ko ndiyalɗe on toɓe guure kewɗe nder leydi men Niger ɗum waddini ko fawara joni ɗuɗon ndiyan ɗan du konɗan wonko wawi bonnude sanne caggal bonanda guineji kulantareje en dar har filla ko darto demal ne ɗum wonko ɗum bonninto gongo mouhammad ɗan tani bandimin o noddi e calode subaka mbiteɗo diallo isiyaka horejo fawara joni kawjiɗo so russi demal to enɗan marade nani ko haalanimo
hano ko darta filla ndiyan toɓan ɗum ndeni ɗam ɗuuɗi fuu ɗam ilan noon ɗum du nafata awre nde ndiyam toɓo ko witti millimétre ji capanɗe joyi ko laati ɗum waɗan ilan kanƴum du towratana awre saɗorma ko ɗum waddanta awre woni bande nde fuɗi gasata ndiyam ɗam no waran ɗum gam allah e ɗiwɗam ndiyam toɓo ɗam min kay ko mbawmi wiide do filla ko toɓan ɗuɗɗam rimanta awre noon
a bala leyle région mo tila berdu ko nan fedde sawara sukaɓe ummatore hono gaɗi hoƴude laawol gam batte hono durwidol dow filla ko darto catte kañum e bonki e hirñere kan en du woni ko watto dow filla ko darto hono faabado majjum ɗum du konda ni ɓe gaɗi hawrinde endan sukaɓe heɓe gaari potti ummatore gam batte famtinade kulle ɗe ko yarata dow muɗum pirtol koye wonno waɗe dow filla majjum heɓa tawe himɓe keɓi gaɗi jonde jaam e narral hakkunde muɗum en Abdoul Aziz Mamma Yaaci goto e garɗo fa tindina hono hawrinde endan nani ko o haalani bandimen Abdoulaye Bakalza.
Ce modèle a été inspiré par un constat.
Ko reji ekkintinol gol gade himbe taykaaki na ƴeewi no woni no wada caka saroobe e bibbe mum. Taykaaki kini holli ko duudal sukaabe be bombe waroobe no kippito no kuje de gonno nawtoru no sukaabe be narral mangal gon tawaka caka mabbe e saroobe mum. Gam der mabbe no woodi miiloobe ko saroobe mum en gala no gollira gonga der baale mum en be tyanaka du. Denne no haani sukaabe e saroobe mum en jonne no kure worre himbe kettinano goto mabbe fu hala gan dum fama no tokkire ko mosala sador maaji mabbe hebo der ekkintinol gol ko wona no tefe woni neddo mabbe fu anda no kure mo illa ekkintinol gol fu da warde hande ko mi waawi wiude woni ibe nana beldum mabbe ko e mabbe du birtake ni du watta ko mosala
hebo
altinere nde nani hecci kenya wonno ko fawar joni ƴewtol wawde sukaɓe famarɓe janguɓe ko duuɓi jeegowata joni ni endan fuɗɗa e nder département o endan ni mo mami e leydi Niger fo kañƴum won ko wiyete tewtol certificat noonni nder leydi Bouza département Bouza noonni région mo Tawa ɓe gonana sukaɓe ujunaji jeetaton e kemɗo e capanɗe jeetato e jeetaton laatiɓe dukonda nder mabɓe en tawa hono rewɓe keme jeetaton e nogawi ɗiɗo laatiɓe ka endu konda fu no tawa himɓe keme jeetato e nogawi ɗiɗo laatiɓe ka endu jangganani har faransire e laara buure ko mbiyete madarasa no ni nenene kadi ɗum woni ko hawruno tewtoton enen tamadu kondan ni e ɗum waɗa tawi ndungudu kondan naati naato ndungol no woodi laabi laatiɗo hoƴama gam batte hon ɗum heɓa ɗum waɗno hanire ɗum woodiri mammam bokoye kam woni directeur hono kawjiɗo sarusi mo département Bouzar filla jande nani ko haalani bandimin ton enɗa
pour un bon déroulement de cette évaluation
heɓa tawe etol jande sukaɓe ɓen woɗi guina min compintinana himɓe gam tewtore ɗum fotodirtanana e ndungu ɗum waɗi komin poɗi gokkaji abbiraɓe sukaɓe ɓen fuu heɓa tawe ɓe dillidayi e sukaɓe mabɓe fa heɓa ɓe gaɗa tewtoru ɗum caggal mum noon min gatti ɗereji ko tewtewru ɗum ley juuɗe horeɓe jandeji ɓen lawlaw bako ɗum du sukaɓe jangoɓe hewɓe ɓe dillidi ɗemum compintin non ko min gaɗi gol fuu gam ko anduɗon Bouza himɓe gure hewɓe no jahan dumano misali far abalak en etol jande sukaɓe ɓe laabi tati ɗum watte arande ɗiɗaɓere e tataɓere nden an ko darta sukaɓe ɓe gara jande ɓe gala ɗon ɓe etol ɗiɗaɓol ngol e tataɓol ngol kanƴum wattodirte fa laabi ɗiɗi ko attataɓe sukaɓe ɓen ɓe jeeye ɓe bitto e tewteru waɗa tendu ɗum
nani wontiri hannde subaka o wonno ko l'école honto jannginoɓe jaato janngo mburto laato jannginoɓe inditiraɗo baawa jangorzo kañum du konɗan wurtini haali keɓɓol hono himɓe tefuɓe hitande yikka ɓe gonana ujune kemɗo e capanɗe nayyo e joyo tewtuɓe keme jeene on e capanɗe yettoɗiɗo woni ko heeɓi ɗum ndennene ka directeur kawjiɗo oɗo l'école o haali o wii hono seni ƴeewama dow keme jeene o e capanɗe yettoɗiɗo ɓeydu konɗan heɓu ɓe endan fuu keme jeego e capanɗe jeetato e jeene o fuu yo rewɓe noon enda en kettino ko a haalani bandimi Mohamed Mamman illunto enda marati
ina farin ciki sosai hamma bani
belɗum ɓerde noon to an sanne fanoyi wala min woni tataɓo nder jande amin mi suɓake jannginol dan no weli kam baaba an he inna am fuu no jannginoɓe min du miɗo hiɗi mi janngina mi waɗan keddi bawɗe am ko watta sukaɓe janngi bandiraɓe am ɓe keɓa ɓe ɓendu ɓe bawa muñal no waɗan ni noon ñande go nde Allah jaɓi inchallah
o wonno sherif lawali arzika latiɗo goto e sukareɓe tefuɓe ko heɓi ɓen enda tati yaade jeɗɗi lewru juillet ko warto ɗum enɗan wonno ko farño ko wiyete volleyball ɗum won paɗɗodo baalure batu muɗum waɗanɗo enɗan ñeme leydi Niger mbiten jonkay ɗum du konna no ndaara filla e no tewtol har filla ko darta afrique kañum e duniya fuu keña en subaka wonno ko fedde sigilade batu enɗan joƴƴina e sofu zodi badar kañum woni hoorejo hono oɗo nde ɗo fedde hawjinde fil paɗɗodir baal on enda mo leydi Niger o wi leyɗe ko watto jeetati kañ gon ko hawrto nder majji en tawa Niger kañum e Côte d'Ivoire seyni kettine nani ko haalani bandimin Diallo Mariama kenda ko landimo dow filla sigila mabɓe
Fiya bal ittodirano kawrando leɗe jeetati e nder mu'en leɗe ɗiɗi keɓuɗe jaalorgal ɗen naato to piiɗe bal kawranɗe leyɗe afrique ton leydi misira nder lewru octobre. Nder piiɗe bal gaɗa waɗɗe ton misira leyɗe tati keɓuɗe jaalorgal ɗen naato to piiɗe bal o dow inde leyɗe afrique. Piiɗe bal gaɗa wanɗe caka leyɗe duniyaaru. Piiɗe bal junngo indiraaɗe volley ball no ɗiɗi, no woodi gaɗeteeɗo nder suudu, no woodi gaɗeteeɗo dow jayri daane ndiyam naabi en teku. Leydi Niger waɗi inde nder iri piiɗe balɗe kile ɗiɗi iɗi naata nder piiɗe bal o wakkati o hawranno leyɗe duniyaaru. Volley ball gaɗeteeɗo nder suudu o seni jon en jawdi ndenne leydi meɗen wawa naati fijo makko, amma nder gaɗeteeɗo Yasin o kay inde mayri wurtake sanne.
En gartan do filla lettol bal ko waɗa har filla ko darta mena e ko heɓi jama ko yaadi ende ko lewru octobre warundu endam faya latti doa e les pelle duniyaaru ɓurɗe sembe. Ɗum waddi ko faruñani caggal ko ɓe jaanoto enen gabon ɓe gaɗoy lettol bal tewtugol hono coupe mawɗo mo afrique mbiyeteɗo kan hono ekkito mabɓe o yii kullentareje latiɗe no han tawe moƴƴintinama fonditama. Ɗum waddi ko faru joni o daari kanko ende o wiide ke goo fuginanɗa o ƴeewa wawde mabɓe moƴƴine fa woɗa o ɓeytitde kondan ni ɗuɗol himɓe endan gam batte tawe to jaccere ya waɗa suma e lecce mo go nani komin landimo ko o haalnimi.
Ma fini pratiquement en apnée à la CAN.
Komin jeyi e CAN on tawi miɗen jacciti gam ton min jacci jom ɗo nimɓe jiɗana ɓeyda sembe fedde lattore balde ka ɗon ko lattol bal ko leyɗe duniya ɗum kañƴum du ɗum hoya e ƴewtinagol fedde hawjinde lattol bal ko leyɗe afrique ɗum ley pelle lattoɓe balɗen fuu leydi Ghana kam ɓuri pabarak farmangu du leydi Niger ɓuri ili jon ɗo min miile e fijo ko leyɗe francophonie ɗum waɗo Abidjan go min dara sako min keɓ fedde latoɓe bal ɓurɗe wawde. Min keɓi du latoɓe bal sappo e jeeyo ɓe min koƴƴi les région ji ɓe min gomi ɗen ƴewtino ley ñame ɓen du min ƴeewa nder maɓɓe min koƴƴa ɓurɓe wawde ɓe gam mi ƴeyɗanana fiyoɓe bal wawɓe. Min gonano min tefa ɓurɓe wawde taɓe du le hakkilloji mumen won ko andi
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
nonni wontiri nder gallure ñame ɗo ni en kaali haala hono ndiyan toɓi hanke e hoore muɗum caggal ƴiwonde mawn toɓino ñalaɗo ñande waɗino bonandaji fa yeewi. Ɗum waddi ko fawre joni subaka o bandimi Habibou Garba yeeyi yiiloweke nder wuro ngo o yeeyi to wiyete jamaje lumo ngo enna se oɗo tawi bitigaji e tendeje cottirɗe ko heewi ila ilagol ngol ili dilidi e muɗum e kulle ko tawa nder muɗum seyni ya kettino nana yewtere makko ni
toɓa ndiyan kambo keganɗa waɗi mettaɓe sanne hono ko saybi conno pomme de terre tawaɗo ley tendere mum ɓadagal goruwol peccol lumo jamaje ngol ɗonne ndiyam toɓa kambuɗam dillidi e guineji makko fo nani ko haali dow mum.
Ni de pomme de terre
min boppaɗo e pomme de terre mi sonnata joni toɓan ɗam wubbi fuu dillidi tomi joɗi hannden ɗo mi wala fuyi are am bonuɗe e koɗan dillidi waɗan milliyoji joyi komi ƴamata gomnati ni woni ɓe acca min coƴƴo lumo ley ɗo hana to lumako waɗatano ɓeydari fuu wala sey ni ko heɓi min
bawa damanciki kokaɗay
ba sey kanko dow liyorɗi sonnata kanko du ndiyan toɓoɗan waɗanimo bononda sanne gam butigiyal makko heewi ndiyan ɗum ɗon hatta keɓal makko gam to Allah ɗum ƴowi yeru no haaliri
li'or ɗum pamaroy pamaroy ni mi sonnata misali agusi e bisap en kandu toɓan ɗan bonni ɗum waɗata kaden seni ɗum rufe min kay wala komi wi'ata ko ƴarimi eela Allah waddanamin koyirna to Allah heppinmin no
waɗi inchallahu
tawido komarsaɓe jamaje ɓen kamɓen kay gonana no eela coƴƴite ley nokkure muɗum hinde nder lumo ley tom lumo ley gondo illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o woni ko ngulu sankiti ɗum illu nde ne komarsaɓe ɓen garti nder lumo jamaje.
Dow yewtere nanɗon dow lumo jamaje mbi an goni wonno ko fawre joni habaru yimɓe fulfulde tili. Assalamu aleykum mbalento jam wali
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger